jande go'o burnan kesam edin kaaja burnan kesam assalamu alaikum higiraabe kettinibe miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam miden beltina ko min baawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burnan kesam siriyaji din goni gan tokkube isa almasihu e jidube jangude do gondinol almasihu Higiraabe, tawte on yami ko emon. Gandume wadi ko siriyaji amen no inditire habar burnan kesam. Tawte wakbe mon no yama ko emun en iri jante de. Dame woni burnan kesam dam. Gandume wadi mito haja burnan kesam. Dume woni gache deri burnan anjonin. Na tawte odon yama ko emon. Noe gadami ko miheba burnan kesam dam. Higiraabe kettinibe. Yande de fu no godi mana sanne. Deri siriyaji amen garoji indirte di burnan kesan. Men notanto on yande den. Wakati Isa almasihu wonno der duniaru. Owi.
Miwari fahim be keba burnam. Be kebi ratam no dudiri.
Anani aya ona. Isa wari der duniaru. Fa kepen burnan lutan burnan kiputan. Amadume woni mana hala makko. O yidana wi ude, buren burnan dutan, deri jawdi na kebe sukape dudupe na. Na o yidana wi ude ko hitade fu kebe nyandu dudundu hepato enchunoro rafokade. Na o yidana wi ude kebe burnan keutan inde ete dengal. A, hana du woni ko Isa almasihu yidi wi ude in. Denne, dume woni mana hala makko. Dume woni burnan dutan, tan Isa woni no hala. Higiraabe, ko wadata fa paame hala Isa almasihu woni. Seyde mili den dow noy duniyaru wontiri illa arande. Eden kaja faamude dume wadi ko alla tagi bibbe adama. Eden kaja faamude iri burnan daye alla yidi burin. Yettore wonani alla banginan do e siriya mun har hala mun. Alla yidi ande siriya mun gam bibbe adama. Dewtere fuddorde halani en noy duniyaru fuddiri. O don miccito tarihi tagol duniyaru na. Alla tagi duniyaru duwala fufelore. Den o tagi Adamu e Hawa bura deri hen. Be buri deri kogol lobbol indirtengol eden. Hunde fu no wodi. E be godi nyandu dundu e be buri du deri jam eseyo. Amma higiraabe. Adamu e Hawa no godi goddun der burnam mun en. Goddun ko wadi burnam mabbe huubi. Goddun ko wadi burnam mabbe huubi fa jaari. O don paami dume non na. Dun don yidde Alla non. Adamu e Hawa kebi kautal badingal der yidde he Alla. Da, du woni burnan duddan. Burnan der kautal he Alla. Michite, ko fadde Alla tagude duniyaru. O hana Alla jewado. A, Alla no goto diritato. Alla babirao. Alla bito e Alla ruhu chenido. Fadde duniaru tagede. Babirao. Bito. E ruhu chenido no buri diri kautal gal yidde. Lobbal e padondiringal. Hala Alla wi ii. Ko Alla no yidde non. Fa abada Alla no yidde non. O yidde dumide non. Wakati Alla taguno duniyaru, o muyi wanjude yidde makko do tagadi makko. O yidi hautude burnan da yidde tan hebipe Adama. O noddi Adamu e Hawa garanata diri burnan da yidde tan. Alla yidi pe lato bipe mun korsube. O tagipe faape bura burnan keuta yidde he makko. Du woni burnan dutan. Iri burnan tan Alla annini buriri. Bibbe Adama tagama fa anda Alla. Be belniramo e be jidamo fa abada. Alla yidi Adamu e Hawa. O muyi du tawe Adamu e Hawa jidimo. Ama Alla tilisinta ba goto yidadu. Higiraabe kettinibe. Wauta latade ne hepa yidde gongare sahana kansubani hore mu. Mido yidi wi itade halaka gan ika wodi mana sanne. Wauta latade neddo heba yidde gongare se hana kan subani hore mu on paami dum na Allah tilsinay Adamu e Hawa keɓa kawtal he mum. A'a, Allah no moƴƴuɗo non. Allah yiɗino Adamu e Hawa du noto ɗum der yidde. Gam majju waɗi ko o hokki ɓe cuɓaaki. Adamu e Hawa no baawi suɓaade seni e ɓe jiɗi wurude burnan ɗam he Allah na ɓe jiɗa. E ɓe baawi suɓaade yiɗude Allah na salaade mo. Denne, iri cuɓaaki kiye Allah hokki Adamu e Hawa. Noy Adamu e Hawa baawi hollude yidde mum en har Allah. Kettine ko haala Allah wi'i.
Allah jomirawo funni dow leydi leɗɗe iriirije, boɗɗe e darɗe e belɗe nyameede. Den caka kogol gol, o watti lekki burnam e lekki andal ko wooɗi e ko boni. Allah jomirawo hokki gorko on tilsinore de. O wi'imo, aɗa waawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol gol fuu, amma to nyamu ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. Nyande fuu nyamuɗa ɓiɓɓe makki, tabbintina ko a maayan.
O nani ɗum na, Adamu e Hawa kokkaama laawo nyama ɓiɓɓe leɗɗe gonɗe nder kogol gol fuu se hana ɓiɓɓe lekki gooti. Allah wi'i, to ɓe nyamu ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. Lekki ki woni caka der kogol e hadde makki no tawa lekki gon, kanki woni lekki burnan. Ɗum woni cuɓaaki ki Allah hokki Adamu e Hawa. E ɓe baawi nyamude lekki burnan ko hokkata ɓe burnan. Na e ɓe baawi suɓaade murtude he Allah. Ɓe nyama lekki andal ko wooɗi e ko boni, ko yottinta ɓe he mayde. Higiraaɓe, cuɓaaki kinno hoyi sanne, burnan na mayde. Hakika, Allah yiɗi Adamu e Hawa anda burnan. O yiɗi hawtude burnan he maɓɓe. Allah yiɗi hawtude yidde mum he maɓɓe. O yiɗi ɓe andamo, ɓe belniramo e ɓe jiɗamo. Allah yiɗi ɓe cuɓo lekki burnan. Allah yiɗa Adamu e Hawa nyama ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. O fooɗi noppi maɓɓe ko ɗum yottina ɓe he mayde. Allah yiɗa Adamu e Hawa anda ko boni. Der kogol Eden, wala fuu ko Adamu e Hawa andi se hana lobbaku Allah. E ɓe andi burnan ɗuɗɗam. Amma seni ɓe nyami lekki kaɗaki kin, ɗum waylan hunde fuu. Ɓe andan ko boni der burnan maɓɓe, ɗum yottinanɓe he mayde. Allah hokkiɓe cuɓaaki. Ɗume Adamu e Hawa gaɗata? Ɓe kolla yidde maɓɓe he Allah har gonɗindemo, har hoolaademo e tokkude tilsinore makko na? Oɗon andino e tarihi o hantiroy na? Haala Allah wi'i e ko seyɗaani wari der kogol si'aade ɓe. Seyɗaani wi'iiɓe ko ɓe maayata sam. O wi'iɓe seni ɓe andi ko wooɗi e ko boni, ɗum wartiranɓe hano Allah. Ko bonata ɓernde woni ko Adamu e Hawa kettinani seyɗaani. Ɓe gonɗini ko seyɗaani wi'iɓe ɗum der nokku haala Allah. Ɓe cuɓi tokkude bela ɓerɗe maɓɓe der nokku siriya mo Allah woodaniɓe der burnan maɓɓe. Ɓe murti he Allah. Ɓe cuɓi nyamude ɓiɓɓe lekki kaɗaaki kin. Ɓe cuɓi andude ko wooɗi e ko boni. Ko boni naati der burnan maɓɓe. Hakke naati der burnan maɓɓe e ko Allah wi'i ɗum huuɓi ɓe maayi. Tawte on bi'an, ko Adamu e Hawa maayay wakkati mum da gaɗa ɓe nyami ɓiɓɓe lekki kaɗaaki kin. Gonga non, Adamu e Hawa maayay majji wakkati mum da, amma mayde kay naati der duniyaaru. Nyande gon ɓe maayan ɓe majja. Amma higiraaɓe, iri mayde gon naati der duniyaaru illa nyande mum. Wakkati Adamu e Hawa nyamuno ɓiɓɓe lekki kaɗaaki kin, kawtal hakkude maɓɓe he Allah hanti gal maayi, kan woni heli. Bone naati der burnan maɓɓe, ɓe laati hakkeɓe. Ɓe baawa heɓude kawtal he Allah ceniiɗo gam hakke der burnan maɓɓe. Kawtal maɓɓe he Allah taƴi. Jonin burnan maɓɓe heewi he tuumol, kulal e semteende. Burnan lobbam he Allah der kogol hanti. Ɓe nyaami lekki bonki. E ɓe baawuno suɓaade lekki burnan. E ɓe baawuno tinnaade wuurude burnan ɗuɗɗan he Allah. Amma ɓe jiɗi andude ko boni. ɓe cuɓi mayde. Higiraɓe, tarihi mamiraɓe men Adamu e Hawa ono metti. Iki handi ki mettina ɓerɗe men en fu. Gan cuɓaki ki Adamu e Hawa gaɗi ki raɓi en fu. Hala Allah famini en dow majjum. Ka wi'i en ko hakke e mayde natiri der duniyaru har Adamu. Denne, mayde den no dow ɓi Adama fu gan neɗɗo fu no jom hakke non. Ka wi'i en gan har hakke neɗɗo goto kiite wari dow neɗɗo fu. Ka wi'i en ko har murto neɗɗo goto ɓi Adama fu laati jom hakke. Higiraɓe, on nani ɗum na? En fu en jippotoɓe e Adamu non. En fu en dimama deri hakke. En fu en dimama en gala kautan he Allah. Sabu hakkeji, en latake maybe yeso Allah hano mami en Adam. Hala Allah no wi'a en, ko en maybe sabu murtol men he hakkeji men. Kettine ko hala Allah wi'i.
Tokol muide terde mun no waddana jomun maide. Tokol muide terde mun tan no gaingu Allah.
On nani ɗum na? Tokkol muyɗe terɗe mun no waddana jomum mayde. Tokkol muyɗe terɗe mun tan no gayngu Allah. Gonga non, eɗen buuri deri ɓalli men, amma sabu hakke en mayɓe non to Allah. Gan en jippotoɓe he Adam, en gala fuu kawtal he Allah. En dimama hano wayɓe Allah. Burna hakkune men he Allah ta'i. Higiraɓe, miile ko liccal taƴangal he lekki. Liccal ngal woppama sengo. Ngal wala fuu ko hawtingal he lekki burki kin. Noye liccal ngal laatoyto. Gonga non, ngal watan ngal yora. Denne, noye liccoy pamaroy jokkikol e liccal taƴangal ngal laatoyto. Koye buran na? A'a, kankoye du koye baatan. Gan ikoye cingi he liccal mangal baatungal ngal. Higiraɓe, hano nonnon, Adamu e jippotoɓe he mum fuu no mayɓe non, gam ɓe ceedi he Allah laatiɗo wuddu burnan. On paami gonga luggidiɗo o dow ɓiɓɓe Adamu en na? En fuu en mayɓe non har maami en Adamu. Burna hakkunde men e Allah ta'i, eɗen laati hano liccoy jorkoy. Burnan wala der men, en gala kawtan he Allah burɗo. Har Adamu kawtan me he Allah ta'iri, e mayɓe deri hakkeji men. Amma higiraɓe, Allah no yiɗi buren kaden, omo yiɗi anden burnan ɗuɗɗam, omo yiɗi belniren kawtan ngal yidde hakkude men he makko. Dey noye ɗum latorto, en gala bawɗe gonno keɓirten burnan ɗan, sabu e mayɓe du gala bawɗe. Higiraɓe kettiniɓe, gam majju waɗi ko eɗen kaaja burnan kesam. Gam majju waɗi ko Isa wi'i. Mi wari faa himɓe keɓa burnan. Faa ɓe keɓiraɗan no ɗuuɗiri. Eɗen kaaja burnan kesan. Haro Isa Almasihu tam burnan kesan ɗan heɓirte. Higiraɓe, pottemen deri wakkati garoowo. Faa paamon no wooɗiri dow burnan kesan ɗam. Allah barkin on. Amin. Oh,